إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتنا مرونجي إلى مجفق الله سبحانه وتعالى tumusaba soko sasa ne minembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatujira no bulungamu na jene dini entufu edini yokuona nasaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteke mwabo abagamba anti radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyya echo ngabachogera haqqan wa sidiqa ngabachogera sidiqan min qulubihim ngabacho ogeza mazima okubira dalili ku mpaba yake shekhi nasif ekigambo kino tukiteeka ebirowoozo fenna omusiraamu obanga oyagala okutestinga ddala neddala ndi musiraamu yogera ekigambo ekyo nam bw'omala osiriikirire ku makulu gaakyo ogyemu ansa ddala ndi musiraamu رضيت بالله ربا نسيم الله وكبيرانغا يمكي يمرزو وانغي كتجيزها تيجو رضيت بالله ربا وانا يليت الربوبية ربوبية يريوا الله يمتونزي الله ياتريسا الله ياتوسا جوسين بيرازا في كاكاتي وسيمو متونزو يو الله سبحانه وتعالى الله bamakuru oli musanyufu oli musimu oli mutebenkevu n'obulezi bwa Allah n'okubeera nti ye mulezi okwegamba la tatamanna gayra teweegomba kitali Allah subhanahu wa ta'ala kitegereza bulungi ng'oyimiridde kaawo akoko kaggoba ku bushiri kutekakulekerayo wadde okusiyibwa engalo nti ogenda kufuna sente ng'oyimiridde kubimiriza raditu billahi rabba kubanga buli kyonna ekitambuza obulamu bwo obw'okigyewo oba okigye buli kyonna ekitali Allah subhanahu n'okiza ebyani Allah subhanahu wataala ate oli musanyufu naye kati muktadha dhalik ekikusindikako ki ku uluhiya kubeera nti la taabudu illa iya tusinza kujjako sinzani Allah subhanahu wataala ika wabilislami dinan nensiima obusiraamu okubeera nti eddiini yange weetegereze oyimiridde otya ku madiini agasigadde nam owulira nti Allah yakutaasa nnyo okubeera nti oli musiraamu obuntu bwe bufattashe mu mutima gwo oddakawo ne weesiwa tugati ya rabbi aba abakafiiri bo bawulimu kubanga omusiraamu tabeera munna imaani okujjako nga buli walowooza ku bukafiiri yeesiwala nada baba kafiri nabisisiwara oyinza Allah yinza kugezesaga ku mulimo gwo gyokolera nam uba wakameti bokubowangala nabo nga mulimo abakafiri siwe kiri wesingana nga temugenda kuwangalanga balabe oyina omubuuza ayina okubuuzaako asobola okuleeta amazzi asobola osobola omutuma nakuleetelayo katekaawe nefaanako siwe kiri akulu musobola okuwangala mu mpangala eya bulijjo siwe kiri naye siriikirira bw'omutunuulira bw'oti kubanga kiyinza obutajja buli moment ne kale ne bwe kijja omulundi gumu mu mwezi kiraga nti imaani munda gyeri osirika n'omuntu aga ti kale pita ono Allah n'amala amujjulula taddamukomba ku kisanyu owulira mulimu mutima gwo naddala oyinza okuba nga Allah akugeseza n'okumwagala ayinza okuba ayina ebitende ebirungi waliwo abakafi nga balina ebitende ebirungi okusinga ebyamba mu basiraamu bwe kiri oba nedda ayinamu ku mpisa njogera ennungi oddaawo ne weegomba ti kale bannange singa abadde musiraamu singa omusajja ono asiramuka ebitende bino ebirungi byalina tolaba nti egamba nekati ddala ddala bina ebitende ebirungi byalina ddala afa agende mu muliro obunfu obwo bwoba tobulina mu bulamu bwobwo waba wakabuuza ku ddiini yo kugamba ng'ebintu biri nnomo pita nange ndi musa ekigamba tewali wadde kantu bunkenke mu mutima wadde okumutiirako olina wadde okwetiira okubeera nti alhamdulillah nebaza allah obutanfuulanga bo nanakuwalanga mulwadde
kati awali akasiramuka ngaali awo jesa
olwosaba kulya shehu
ngambi twali kusome nga waliwo omusomesa ombambi yali akasiramuka naye tuma erinnya nga yenasiifu wabeerawo omusomesa omu yali mukaafu nyo nga mukatuliki kati nebaba banyumya emboozi kyabagamba nti jo twabadde mukuziika kunambuza badde muziikaani tetuziika muto wange bamuyita jona nga yayingidde omuliro oyo
ngaonyakasiramukayayingidde
omuliro kasinga yasiramuka mukabiyabatuka namugamba biki byeyogeramu nga ofina ntosiramuso owedde nekavaako waya nekayomba nafuluma sitaafu olinage
subhanallah munnange kyeyogera mu bukaawo bwakyo kyekiki kyekituufu naye mu bupya bwe mu busiraamu kyokka ate waliwo goyinza okusiŋŋaana ng'ate ye awangaalidde mu busiraamu naye ng'atunuulira madiini gali ng'abooluganda ababi ntaata waabwe atya yomu tebalina mutawaana bwa bonnanga ga nti fenna tusinza katonda bitwawula bino bintu bitono nnyo era enkomi etutuukira mu ggulu eyo fenna nitweyagala amakubo ga njawulo naye nedda bannange tesitinga obusiraamu bwo wabbi muhammadi saa sallama nabiya nabbi muhammadi saa sallama ennabbiwo kakati kino kyangu nnyo bwe weepimeemu gamba mu bulungamu bwa nabbi salla sallama naawe empangala gyowangaalamu oyimiridde otya nam bwe bagati kino kireke munnange nabbi yakigaana oteekayo ebirowoozo oba oteekayo ebirowoozo nabwekityo barakallahu feikum tugenda kgenda mu maaso lwaleero tulabe khutuba yombaka muhammadi salllah alaihi wasallam twakoonye ku ddima wa amwal nebitutwala obudde bungi kakkana omusomo gwaffe ogwawedde gunna negugendera ku nsonga eyo naye nga onaoluwo kisinza butakoonako kubanga kigira mu hadithi ya abibakara nabbi yagamba nti waaradakum naki n'ebitiibwa byammwe ebintu ebyo ebisatu byebintu byokka ebibeeramu obulyazaamaanyi wakati w'abaddu buli kibayita obulyazaamaanyi kibeera wakati w'abaddu kikuŋŋaanira mu bintu bino bimeka bisatu omuntu walina kintu kira kyonna kyomulyazaama okuddako imma kumulyazaamaanya mu maali ye bwetugamba emaali isobola okubeera ensimbi lisobola okubeera ettaka isobola okubeera ennyumba kasobola okubeera nga gamba oyinza okumugjako enguzi kitegerekese bulungi ayinza okuba nga abadde gamba almuhimu emaali etegerekeka maali ate eddima omusaayi guyingiramu bino wammanga okuguggyawo okugukosa makulu n'okwata omuntu ne bwomutemako obutemi ngalo byonna bigwa mu ddima inna dimaakum okumutemako omutemi eki oba okumutuusaako ekiki ekisago oba ekintu kyonna omusaayi gw'omusiraamu tegulabikako okugjako emmanga yeyeekosezza kubanga omukosezza mu butanwa amma omukkiriza tatta mukkiriza allah yagamba nti wama kaana limuminin tekibangawo tekigwanidde tekikkirizibwa n'akatono anyaktula muminan okutta omukkiriza munne illa khata'a okugjako ng'amusse mu butali buki amusse mu butanwa mu butali bugenderevu kati nno munnange twali suubidde nti nno allah onaagamba ti waba musse khata'a tewali mutawaana allah amusaasira n'amusonyiwa neesoma aya eziddirilaawo nagati waman katala muminan khata'a botta omukkiriza nga togenderedde awo n'alyoka atulaga ddiya n'atulaga tahariru raqaba n'atulaga binyiga gye bigenda mu maaso oyo omukkiriza n'amuteeka ali wabbali n'agamba nti ate bw'abeera ng'ali mu balabe bammwe imagini balabe baffe amakulu abakafiiri nawo n'atulaga waba musse mubutali butugenderevu akola atya wahakana nsaba allah faasi kakati ebitiibwa bannange mumanyi nti nno omusiraamu wa kitiibwa ne bw'abeera munkuseere ne bw'abeera afaanana atya kyebayita omusiraamu kintu kya kitiibwa nnyo eri allah subhanahu wataala ekitiibwa kye kikuumibwa kikuume tekizanyirwako tekisagirwako tokirizibwa kufuru banga ebitiibwa by'omuntu bijjibwawo filgali bilisani bijjibwawo na lulimi kitegerekesa bijjibwawo naki na lulimi kakasa tokola statement ku musiraamu okujja konga nungi kuye omusiraamu takakkanizibwa omusiraamu tatemererwa omusiraamu tebamulimbirira omusiraamu tebamunyooma wallahi omusiraamu tebamunyooma nabbi yakuba ku kifuba bwati naga bihasabi muri'in minashar ayahkira akhaahu almuslim gyokoma okunyooma omuganda w'omusiraamu gyokoma okubeera obulamu kye bukoma okubeera nga bujjuddemu obubi bihasabi muri'in minashar ayahkira akhaahu almuslim kitegereka nabwe kiti omusiraamu tebamugeya kati ate bwetugamba ku kyokugeya ebisigadde byonna biwewuka gamba bigejja nnyo nga twogedde obusiraamu nga butugaanya okugeya omuntu kubanga okugeya omuntu kuba kumwogerako ekintu ngaakikola atya ngaakiri okugeya omuntu kubaawo ngaomuntu kyomwogerako akiri ate nga kibi si kirungi kitegerekesa mithal ali amyankuza ajabubya agamba eryayo embi amyankula aswankula kiipe kyonna nga bwoli kugamba nga tosite terinyuma ng'olya naye endyaye kitegerekesa oba bw'aba alya aleka emmere yeeno eri wano mu maaso najja n'ali eyo eriruddawa ebyobusente byonoyabagu naye ayinza okujja nakwatira kindi wali mu maaso luddawa okola otya kati ekyo kibi akiri netokkiriza kutambula kyomwogereko mu bantu wabula olagirwa kulugamba ye kenyino nga tewange endyayo siki sinnungi kakati nga bizibu bannanga ate ebyo anti tuli baddu akantu kano bekanywera bulungi mu mutima byanguwa byonna bino byolabanga ebizibu tuli baddu ku nsi kuno tulina ebiragiro byakaseera mukadde kakaseera tugumire ebintu ebyo byetulaba nti bizibu tusobole okuyingira obulamu buli obutaliimu biragiro tebiriimu awaamir wadde nawaahi kitegerese bulungi bizibu naye akaseera katono nyo gebigumira emyaka anoofe ate waliwo agenda okuddamu okugamba ntogeya muno waali naye nga gyogenza ogenze ila ghafuri rahimin nabwe kito ebyo ebintu ebisatu omusiraamu byateekeddwa okubeera nga yeegendereza bulungi yeewala okuzanyira ku musaayi gw'omuntu yeewala okuzanyira ku maali y'omuntu yeewala okuzanyira ku bitiibwa by'omuntu kakati katugende mu maaso ne hadithi tugenda kugisalada tujanguye tusobole okubeera nga egwera bulungi nnyo ntegeeza gundi khutuba ya nabbi saaa sallama tusobole okubeera nga egwera bulungi nnyo mu masomo gaffe guno biidhinillahi tabaraka wataala naam kyava agamba alaihi salatu wassalaamu ti ala kullu shaiin min amuri ljahiliyati tahta kadamai maudu nabbi olwamala okubatiisa ebintu biri omusaayi n'emmaali mu riwaayi endala ebitiibwa yabigattako kyeyava abagamba ti ala kullu shaiin min amuri ljahiliyati tahta kadamai maudu wano nno bannange weesinga okwagala era teweebereka nawo kuyimirirawoko katono olw'obukulu bwawo nabbi n'abagamba nti abange mukimanyi nti ebyobuwangwa byonna ebyobuwangwa byonna mbitadde wansi w'ebigere byange byonna mbirinnyeeko eyo enjogera abawarabu gye bakozesa okulaga okutyoboola n'okunyoomoola n'okuvoola n'okukakkanya ate gamba ng'okkakkanya ekintu ky'omaze okutamakkana mukyo ky'omaze nedda nedda gamba ky'omaze okutuula ku nfeete ky'omaze okutuula kuki ku nfeete bino byonna mbitadde wansi w'ebigere byange khalasi kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yawangalirawo mu makka ng'alaba ngeri gye basinziramu ebitalyani allah n'amutuma n'abakoola ne bagaana n'agenda e madiina kati akomyewo makka wetwogerera eri mu mikono gye guno mwaka gwa kkumi yali emazemu kati myaka emeka imaze mwaka gumu ni chitu ndegena miaka angie vili kubanga ya jigurao mwaka gumu nana mwezo kwa Ramadhan chitagerik katiaba gama antiebi obu wangu wabiona enono zona mbitade wansuwe bigele yangi tahta kadamai maudho waluo omuku baddo ya gamba anti nga ulia tusome satu gamba tiebi obu wangu wa dini tobane dini meka ya manye ngeriji ubaya itahaluda wa ngeriji ya gero kakanangali na imu studio aze korachi aze kunye nyola bantu na kubagama nida abibogi ya tibabitegi hila hivyo buwanga bitekuluwa mimi teke emeka hivyo hivyo buwangu hivyo unji hivyo buwangu hivichi hivyo muna fichata ate gira nitichibaite ujecha ya galu kuhite hivyo buwangu hivyo unji ububu silamu ubuchi ilani no musamize muna biyabu wangwa yebwa abayo gere ebyobu wangwa tategeza bino ono byayagalo ugamba okuzamba ne munna bino bohulira omuganda agamba ti anti twava ku byobu wangwa yesonga lwaki twavu wadde twava ku byobu wangwa yesonga lwaki enseta buse ekitegedde bulungi tategeza twava kusanike mmere twava ugamba kukuyubuze endagala twava kusiba empina twava kukubuza abakadde baffe twava kukusalira olusuku twava kukikubanga kati ebyobuwangwa ebyo ebyabuwangwa naye birungi bw'aba aleeta ebyobuwangwa ategeeza ebintu ebikwatagana ku kugattako Allah subhanahu wataala olw'ensonga ekintu kyonna ekitali gattako Allah subhanahu wataala ekiri mu mbeera z'abantu eza bulijjo obwo busiraamu obwo buki obwo busiraamu kitegerekisa bulungi na bwe kityo ebyobuwangwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kigamba ayagala kukitegeera obulungi tunuulya statement nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa kiki bayita jahiliya jahiliya bwe bulamu bwe bawangaalirangamu obusiraamu nga tebunajja hatta ne bwe tuba tubusoma mu isiraamu buyitibwa the jahiliya period ekiseera nga busiraamu tebunakola butya buli kyonna kye baakolanga abawarabu kyali kibi obusiraamu bwe bwajja gamba bwabiziyiza byonna ekiseera kiyitibwa jahiliya kiyitibwa za jahiliya sibwe kiri newulya statement nabbi gyagambye kubanga akimanyi ti baagamba babisosola bulungi babisosola bulungi byalwa kati ebintu bya jahiliya byonna katimbiri nyeko bitadde wansi w'ebigere byange kegamba basahaba bagenda kutegeera nti ekitegeeza kugamba ebintu byonna bye twakola nga nabbi nga tannajja byonna nabbi akyategeeza nti nno bifuuse haramu abiganye abigobye obwongo obulungamu bubisosola mangu ngati anti ategeeza bino bye twakolanga ebya jahiliya ebikwatagana ku nzikiriza bwe kiri oba nedda imma bikolwa ng'okuvunnama ebitali Allah okwetoloola ebitali Allah oba ebigambo ng'okulamiriza ennamiriza obaki oba enzikiriza ya mutima munda okugulumiza amasanamu okugaagala ogolo buli mwarabu yenna awulya statement ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eno tagenda kutegeera nti byonna ebadde mu jahiliya period ebirungi naye byonna byonna bikoze bitya la wabula amanyi nti nno ono nabbi ategeeza ebikwatagana ku nzikiriza nti buli kintu kyonna ekibadde kyebadde kyazira ku nzikiriza enkyamu mu ebyo ebadde bikolebwa abawarabu nkiggyeewo kitegerekeka kati bwetugatta ebyobuwangwa ddiini musiraamu kyagenda ogamba ntutegeeza nti nno okwata emmere netukitikako obuwuuwo negundi nti ekikyamu wali omusiraamu gera kitegeera bwatyo otomatikali agenda kutegeera nti tutegeeza okwabya ennyimbe tutegeeza kusibayirizi mwana tutegeeza kubanga n'omuganda abayogera ku ebyo ekyakola atya kyategeeza kitegereka naye olw'okwawa abaddu nga hawa weri enzikiriza erimu ebiraka osiŋŋana nti ayagala okukazafa shubuha ku buli kintu kyonna ku buli kintu kyonna ekyo nno si kituufu mubarakallahu fikum kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama wano yalangirira nti ebyobuwanga byonna birinnyeeko ibyabo rabbiyonna abikoza atya abirinyeko buli kyonna kyebadde balina mu nzikiriza yaabwe nga kikyamu nabbi sallallahu alaihi wasallama akirinyeko kakati njagala babuli ekigambo okumanya obusiraamu bwo bwagenda wala mu kulinnya ku byobuwangwa naam nabbi sallallahu alaihi wasallama bwamala okuwamba makkaledda mikono gye obaka tukose lafu besinga okubeera ennungi bwe yamala okugulawo makka naam nedda mikono gy'obusiraamu waaliwo ebintu bingi nnyo ebigwa mu kiyitibwa olwaleero atturaafu turaafu kyekisha esalman ebintu biri ancient kwegamba yali egombye mu ntegera yaffe y'olwaleero etali kunzikiriza ntuufu kale waakiri abasiraamu abalijja mu maaso balabeko ebyo bye baasinzanga bali abantu mu jahiliya yalifunyewo omusanamu kale waakiri agasinga obunene ngaana abaataano kuba kati ate tutyaki kubanga ffe tufuga kati ffe bannanyini akaida entuufu si bwe kiri ffe tufuga makka kakati amakulu nti tiwali agenda gasinza era agasinza nga tumukuba emiggo naye tugakwate tufune museum tugatereke abantu bajje balabenga wallahi nabbi teyabirekaawo wadde mulyango gwokugamba nti bwe bajje bagatunuulye beebaze allah ebaluŋŋamya eri obusiraamu mugalabeko basinzanga kino yali laata alhamdulillahi allazi hadaana lihatha nedda nabbi yajjawo baatiru yonna baatiru tebagirekerawo mukululo ekintu ekikyamu tebakirekerawo mukululo bino abantu ebakola ne bakwata balaga abantu nti bajjajja basinzanga bino bino bakisinzanga gino ne batereka museum ebyo byonna bikyamu byonna biki bikyamu bwe kyamu ekito bwe kiri kati ategga okutereka ebintu byajjajjaawo naam nja kuterekanga akali ku kajjajja keyakozesanga nga akuba ensaasi akabini kati yafuniranga muwuzu waliwo obuntu obuyinza okusigala obwo nga buli mu mbeera ya bulijjo naam mikalabanda biki biki ebyo biri nnomo naam ne ebintu birina akakwate n'obushiriko effumu lya jjajja lino si lyakuyigga kubanga ebyokuyigga ffumu liri nnomo si bwe kiri neffumu lya jjajja n'olukato n'ekibbo kye n'olubugo lwe n'akalegeke nakinaki ebyo n'obitereka nze alhamdulillah nebasa allah n'ebintu ebyo sijja kubijjawo kubanga nabisangawo naye nze sibisinza sibikola nti olagirwa okubijjawo nabika wakul jaa alhaqu wazahaqa albatil ay mahalla biweddewo tiwali kisigaddewo kitegerekesa bulungi eyo enkola ey'obusiraamu nabbi saa sallama yagamba ti ebintu byonna ebadde ebya jahiliya bitadde wansi w'ebigere bye naabetenta laata uzza mannaati hubal teyalekawo kantu konna kitegeeza nti obusiraamu tebulekerawo bushiri kufurusa gwolabanga ekyo ekibumbe mbu omuntu agenda kujja akitunuulire akyetamwe kumba agenda kujja akitunuulire akyagale akikola atya akyagale ng'olwaliro omuntu bwayinza okusaasaanya vidiyo y'obushiriku ye ng'agamba mu nniya ye mbu ndi mukulaga bantu obi bwabashiriku kumbe mulimu omuntu agenda okujjira ddala enjiri mu vidiyo eyo abeere ng'akolera ku bintu ebyo mukiku yadde akola atya ayagala nabwekityo barakallahu fikum nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti byonna abitadde wansi w'ebigere ye n'atakomaoko bino bikwatagana ku nzikiriza kati wulira n'agamba nti wadimaau ljahiliyati mawdua n'emisaayi gyonna egibadde mu jahiliya nagyo njirinyeeko katumalye dala fakara eno tusobole okubeera nga tukivunula omulundi gumu biidhinillahi tabaraka wataala n'agamba nti wa inna awala damin adau min dimaina era omusaayi gwe ŋŋenda okuteeka wansi w'ebigere byange ntandikira ku musaayi gwaffe ffe baani ogenda bategeera n'agamba damu buni rabia buni lharith kana mustardian fi bani saad fakatlathu hudhailun omubaka alaihi salatu wassalaam agenda kukutulawo annaarat aljahiliya abawarabu baawoleranga eggwanga kabira tebagittamu muntu netebenkera okujjaka erina okutta
Emo liye ya tabaino muwayo Bwarema Na oba genda kutayo mtu yenna Mukabire yugebana guwako Ye yali nkula jibako la jibawa ngarangamu Chaku umange intaro Wakati wabigatezi guwao Chitakad Urusi nebabuani de emiaka Sinini Emiaka Gabali mkuruwana Bali mkuruwana Bali mkuruwana Bila tawakufu Kakati chichotio na jibako la Nabi alimu kuyimiriza emisayi yonna nebe jibiranga jakole bavulumana umjitu wambuli azamanya okuwolera kwonna nabi agenda kuyimiriza kakati yali ayimiriza okuwolera kuno ngawe kiri nti nno omusomesa gwoyina okubeera ekyokulabirako kati Allah atuwadde nabi musomesa ate mukulembeze si bwe kiri kati agenda kuteeka kino kyayogera practically muki munkola agenda kukiyimirizaawo practically na agama nti no musayi gwensoko okulinnyako amakulu tewakyali gubanja buli musayi gwonna ogubadde gubanjibwa kabira ngo olunaku luno nga terunnayimirirawo guyimirire tewakyali abanja buli kabira ebadde ebanja eweddeyo kitegereso bulungi sinjogera tukosa teweddeyo naam kakati abasoso okugwayo be baffe Sibani baba Nuhashim Chitakere kisa Tugwende yotu tia Agama tuwa inna awala damin Awa o omusayi gwensoko Okujia o tetuchaba anja Mindima ina Musayi gwa baba Nuhashim Nabi sallallahu minhum Na agama udam Ibni Rabia Ibni Al-Harif Bimusayi gwa mutabanu wa Rabia Mutabanu wa Harif Uyuhashim Musaigwa baba Nuhashim bali baba anja Hudhail ba Hudhail batto mwanono katinga olwe bilanyi nene wakati wawe nabi ajimanyi kitegedde bulungi nagati guno gwetandikirako tetu kya banja buli kyonna kibadde abakulu tutandika obulamu buki bupya nabi agula wobusi daula islamiya jadida etambulira ku khair egendo kutulawo obukuku bunno bwawa obwemabega alayhi salatu wassalam nagamba kati agamba wana wallahu alam jabir ibn abdillah yali mukunyonyola kati wano omusayi guno ani ono rabi'a ibn al-harith kati jabir ya munyonyola bidega bidega nabi sallallahu alaihi wasallam ne kati wono jabir agira kunyonyola ani ono ibn rabi'a ibn al-harith nabi sallallahu alaihi wasallam gwayinirizo musayi gwe nagati kana mustarudhi'an fi bani sa'adin faqatalathu hudhailun yali mwana nga bamuyonsa mukabira ya banu madha saadin kabira ya Hudhayl kiba kitegeza nti omuntu mubosi wa ila si kabira ndio nanti ajanetta obro omuntu mbona mukabira ya omuntu omu muba members ba Hudhayl na to mwana oyo kati fetu watu banja kabira ya Hudhayl yekola yabangawo mumulete obatsecho mujundizi nyago sikekere kitegereka kakati Hudhayl ni wamutta kakati ekyo nabi sallallahu alaihi wasallam akiyimiriza tewakyali kabira ya abuwarabu ibanja musayi tewakyali kuwolera bimi ndibyonna nagenda kukirala naga nti wariba aljahiliyati mawdhuun neriba yonna ya jahiliya njiyimiriza yeriweyo wa awalu riba adau min ribana neriba gyentandikira kwe riba yaffe nagamba riba abbasi bni abdul muttalib tandika ku riba ya abbasi bni abdul muttalib fa innahu mawdhu'un kullu ribai yonaji imiriza teke birozo wali riba emabega kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam kati ali mukutandikira basilamu bawarabu burambuchi bupya obutagenda kubamu bila nyonna abagagga bakoranga ekintu emabega nga nomu kubagagga abo abali abagagga enyo yitatwa nabi sallallahu alaihi wasallam moto yeletiba Al-Abbas kakati babanga n'ensimbi nyingi babakwata ensimbi ezo ne baziwa abantu abeewolako bwe bazikomezangawo mu budde eno ne yeriba ya jahiliya subhanallah tujawule ku ribeeyi olwaleero olabe eddaala ly'obuntu lye tuliko olwaleero nti ate ddene okusinga ery'edda riba ya jahiliya bino obu byagala genda mu kitabu riba ekya ekimu mulakhasu lfiqhi ya Sheikh Al-Fawzan Usome wanojja kulabaganywa riba ya jahiliya yali efanana. Sheikh Mawzani yagana riba ya jahiliya bewolanga wakati wawe. Omu namga ensimbi zino zikomyewo oluvannyuma lw'emyezi mukaaga. Bwe yazikomyanga oluvannyuma lw'emyezi mukaaga yakomyangawo ezo zennyini ziyabanga amuwoze nga temuba magoba. Kitegeresa bulungi? Bwe gyasukkangawo emyezi egyo omukaaga kati awo nga munnange bwe giba gigize nti kakati buli lukumi mathala leetamu abiri. Kitegerekese? Allah kyavassa aya nagati wa in kana dhu usra. Atibu abangu mraba ati akarubili zidu atasona zile tamubude. Fanadhira tunu ila maisara. Beda ngu yungira mugu mikirizu. Tusa Allah wana mugu lida u. Chitake saburu unji? Yeri baji babanga ni mujahiliya. Kati. Abagaga ngabano al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Naba lala ngabacha yari mujahiliya. Bawura ngabantu insimbi impiti rivu. Ila ngabantu baba njibu mudidigu insimbi. Chitake rekesu. Katina biajawo riba. Na hili beno agenda kujidja wati atani kila kuyatata womu chi. Omuto al-Abbas. Ajidjawo. Kakati wa mtuwete gereze uruji waluwa masala makuru nyo. Nuzi kubakwende kubuno kudachikobu sigadeyo. Urubu kuru wago. Gariba. Niti Allah ya gamba. Fa intubitum. Wa intubitum au fa intubitum. Fa intubitum. Falakum ruusu amwalikum. La tadhulimuna wa la tadhulamuna. Aya ndiyemu kwa ayati zivunu wa obubi. Waluwa wajivunu langa bagama. Ntibu obango baduli ya riba. Kasawene ya. Kwa te mali yoyo naji walioli. Jofu nyo badeku wakala. Waingi la riba. Kati wakule moto kwenye moto kabili. Nozimba mayumba. Waina kati business. Waina maduka. Avili. Nenga. Ebi ntwevyo. Waina kati kwa jam microfinance. Noro keroko. Baga mambu wano Allah agamba tibuobo saze wo kwenye ya riba oino kuda yobo bango oina obukadde bubiri ensimbi zonazi kwake oze jeko obo zisure olio awa oino kusiga la kuruusu amualikum karika kapito kiwali olina katini kari ibisiga lewe wa inda wosiga wosiga za wapate wenenyeza enezivu nulanchamo. Atencha amu nyono kubanga practically rivegi. Practically yenyini nyini rivegi. Ichoku bili Allah subhanahu siki ategeza wano. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pia nyonyora. Allah siki ategeza wano ayeno. Kuchiteke bulu nyoko senario ya ala Abbas nina bichari mkora wano. Chitekele kese. Fa intubitum kasamu yenia falakum na wa in. Wa intubitum. Falakum ruusu amwalikum kakati ensimbi Abbas katwali chakula cha Abbas katwano kejerebu nyina bichategeza Abbas ali yali yawa Salman namwa obukadde 10 nawa Nasif obukadde 5 nawa Abdul Aziz obukadde 20 kitegereza bulungi aha kakati yenenyeza ngwa badda kubanja mbukadde obutano yakuwa abadda yagalomwe obukadde mwenda bwa kubanja zacho muletinga ono byawabiri kati abadda mbanja asatu ono byawe 10 abadda mubanja 10 nabona sekerekese Allah gat falakum ruusu amwalikum bwemba mwenenyeza abantu obabaddize sibi zenyini ze mwaba wa falakum ruusu amwalikum igwe tuchaba njiba musavu kati amudize meka butano byakuwa Salman amudize 10 byamua Abdul Aziz amudize abiri byamua ruusu amwali kuchino chategeza wachi wallahu subhanahu wa ta'ala kuona abadda ewa abantu riba abaida ine simbi zaba abantu byawole simbi za ribanga zili mkwa jumuleti Allah ganedda kino chikwatagana kubano nedda chiwabawa chobofu la tadhulimuna tobali azamanya kubajja ko chotabawa wala tuzulamuna atenda mbete muli azamanyizibwa temugera kuyazamanyizwa amakuru bano bemubanja bakomyewe nsimbi kitegese bulungi bakudde babadde zenje taga e bulijjo bali namukubonya abonya bibi bya bibaye bakola dafe kitegeza tugenda kubawa nedda mukwate nsimbi sibaba omusukule mutya kakati riba yonnan nabiyaji tulako ajimiriza bibaji atandikira ko ya Abbas kitegeza Abbas abantu bonnali yali yawe nsimbi tamam bali na 10 awe chotoka kyali yakola atya siyabawola kitegere kisobuluji zilizo ni pitlifu zibade zaba dafu ni ya muliango uo na amagobago tebaga komyao na bichari mkuhimiliza riba ya jahili ya yonakati ajimiliza makuru tewali mtu yenna abadda ya wala bantu simi gazili mkwachumule etinga okujia konga bali ina kumudiza ezozo ka ziyabawa kitegere kisobuluji kino no alayhi salatu wassalam kiyali ategeza wano era natandikira okiteka mukola ngatandikira kwani atandikira ku Abbas ibn Abdul Muttalib tatawe omuto ila yazar Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alayhi wasallam achagenda maso ne khutuba eno baddelo zantugena jizinga zinga tujibaleyo ne mala asafi shadid tersobode wafaqallahu aljamee lima yuhibbuhu yarda والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.